Undeke muwanye Kamuwe kubyange Ariwa Ibe urungi habimara yo yari avura konzenze Nzenze ka Ya umubu za usingira Uza usingira
Say now.